Imaniti ture mu mundo maze asenatwe acunge ibiri misi byose abo mutware w'isi ayobora ibirimo byose kuko muhaye ubushobozi ari ku kibazo uyu muntu azacungura mbese ninde uzacungura uyu muntu Yesu arahaguruka Nza mucungura umuntu naremwe ndacungura nza mucungura nuko Yesu aramanuka mu mwari Maria avukira mu isi uko abandi bavuka maze ubwo ntibabimenya ariko abo babimenyeye batubonine uje kuba umwami bari bazikwaje gutwara ingoma zabo mu isi Ibamifurize ibyiza kandi ari umukiza wabo Bari basiko asabanyaga Ubwami bwabo mu isi bwose Yesu akamuyobora Yanzukira uruhinja Yesu umwami arahirwa Hicwa abana benshi ari we gusa bashaka Ijuru riratabara Yesu agomba ari muzima Igihe gisohoye Yesu acungura umuntu Yanzukira uruhinja Yesu umwami arahirwa Hicwa abana benshi ari we gusa bashaka Ijuru riratabara Yesu agomba ari muzima Igihe gisohoye Yesu acungura umuntu
Ari we gusa bashaka ijuru riratabara
agumbari musima, igihe gisohoye, Yesu acungura umuntu.